sini juma marsi kalo tile 24 san 2023 mali cɛ kɔrɔbalenw ni gambi cɛ kɔrɔbalenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ senantolanta ɲɔgɔndan dɔ la bamako stade du 26 marsi la ni nɛgɛɲɛ 19 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ a ɲɔgɔndan bɛ don coupe d'afrique des nations kan côte d'ivoire 2023 eliminatoire tile 3 hokumu kɔnɔ tile 4 o ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ marsi kalo nata tile 28 taratadon gambi bɛ mali bisimila o ɲɔgɔndan bɛ tan casablanca maroc jamana kan ka da kan gambi senatolantana yɔrɔw ɲangilen do farafinagun senatolanta ɲɛmayaso kafu fɛ ka se ka ɲɔgɔndan nunu fila tan mali degili karamɔgɔ erik seku shɛl ye senatolantana mɔgɔ 26 sugandi mali samatasɛgɛw egiliw ko don u senkɔrɔmadonotɔn unasam ɲɛma dankan shekne dema ye wele kan kɛrɛnkɛrɛn lase malidenw ma u ka bɔ ka caya ka senkɔrɔmadonoli kɛ
an ka taa ekipu supporte n'ala sɔnna mali bɛ gaɲɛ
a bɛ bɛni sungalo ye dɛ le 24 mars
sungalo la an bɛ an ka ekipu supporte an bɛ taa sun tigɛ tɛrɛn na seku shɛl filɛ antrɛnɛr ko bɛɛ ka da mali la an ka taa a bɛ ɲɛ ala ka mali gaɲɛ
ka fara o kan halisa senatolantan kunda senegali ye sebaaya sɔrɔ mali kan kunu araba celu 3-1 senegali kanu na a ɲɔgɔndan tana dakar a bɛ don coupe d'afrique des nations kan U23 Maroc ba fɛ ŋɔni saba eliminatoire tour laban hokumu kɔnɔ a ɲɔgɔndan kosegini bɛ tan bamako stade du 26 marsi la tarata nata marsi kalo ye tile 28 kan U23 farafinagun senatolantan ɲɔgɔndan don min bɛ farafina senatolantana denmisɛnninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 23 kan minnu bɛ wele ko espoir k'a kuncɛ basketi sanfɛ cɛli kunda klɔbu 4 minnu ye se sɔrɔ conférence du sahara kɛnɛ kan dakar n'u bena u niyɔrɔ ta basketball african league bal kɛnɛ kan Rwanda mekalo natala olu dona Stade Malien de Bamako Senegal AS Douane Abidjan Basketball Club Rwanda Energy Group Tunisie US Monastir Salo Bafelmon Flangana Aleni Nigeria Kora Falcon Sibina olu flatena ye Rwanda Kenekan VOA Bamara Torola Bamako Siaka Traoré Kala Selido